abashayeli bamatezi nani mahona bencela usho siyanthanda wena webashayeli bamakhumbi nani mahona cela ukuntshela siyanthanda wena bencela usho siyanthanda
Show me love, you better go.